Allô.
C'est donc.
Allô. Comment est-ce que tu es? Weni mwenyeji.
Hello.
Kamwe si mwenyeji.
Mind your business.
Kuna taka ule anaichapa mpaka ilale. Basi harakisha njona. Bima inanukia shasha mane. Ustupeni ni kwa flona. Super komudia ladha gane. Nezenda fast au slow. Baby. Heva nikisikia mabob malen. Kitafta plan ya do.
Yeah.
Tuanzishi vita, tunamaliza. Nani ukinita, tuma mamita. Auma lip sinka, wanawaingiza. Napanda steju, naona miujiza. Originator, baba waketa. Wananiti, wananiiga. Likuwa na choma, mpaka kwa filter. Kabadoko ushago. Life iko order. Bako kweli na sound unachocha.
Bile naifanya, siyo hoja.
Yeah.
Huku isi nisi tunazosa. Tunaifanyaga proper.
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 Proper. Proper,
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 proper.
Siku die number two wakanichuja daro. Songa jenga shule wajua lipe karo. Saimi ndio speaker Francole Kaparo. Matutors na piga ki Usman Kamaru. Kwa fam ya kipang siku toka. So fam ya kipang kitatoka. Kwa mimi ya mini ni jasho na damos na toka. Nkiroga hinjili na treat kama dini. Saima device inakuja na mzinga. Wanani die na nijuzi waliringa. Mungu wa kisansi unajua wezi pinga. Odds iko right misi chezi na tinga. Ok. Kifemi kijembe kikali. Bila budi na bidwa kubali. Pata jalu jwe nani ya kujali. Hii maisha ni tamu na jes na makali.
Life iko order. Bako kweli na sound unachocha.
Bile naifanya siyo hoja.
Yeah.
Huku isi nisi tunazosa. Tunaifanyaga proper.
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 Proper. Tunaifanyaga proper.
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 Yes, nani yako in the zone, aje. Na ana feel right at home, aje. Utajua nilikuwa kwa chuom, aje. Na arufu ya cologne,
sorry.
Na sijaiko saka form,
sorry.
Last year nilose my phone,
sorry.
Jana niliota na perform,
sorry.
Na kabla kuota nili perform. Short now you know kwa cliff. Kabla ujue mambo ya drone. Granda imeja na kif. Na grind ni kana clone. Kiuliza na nani gwiji hapa. Mina sikianga kama na koseshi. Mwezi ni pima, mwezi ni zima. Nani mengia na sikia unaniambia. Life iko order. Bako kweli na sound unachocha.
Bile naifanya siyo hoja.
Yeah.
Huku isi nisi tunazosa. Tunaifanyaga proper.
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 Proper. Tunaifanyaga proper.
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 Proper. Tunaifanyaga
life iko order. Bako kweli na sound unachocha.
Bile naifanya siyo hoja.
Yeah.
Huku isi nisi tunazosa. Tunaifanyaga proper.
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 Proper. Tunaifanyaga proper.
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 Proper. Tunaifanyaga
proper.